Street Cage Music.
Beds on the moon.
Remember where you got from.
Ball on chaos.
Trouble looks to me on there. Squeeze your
I'm way
Super supernatural booming. 18 nights when you do it. Na mayo panga plani. Na mayo panga plani. Mama Victoria. Mama Victoria. Victoria Gafari Mani. Wanza, wanza, wanza. Victoria Gafari Mani. Wanza, wanza, wanza.
Zikomo ndine mwana wapa komo.
Wanza, wanza, wanza.
Kuni polisi ya mwenze kuni menya nkonyo. Mwenze kuni uzati. Umoyo ti mankala ni wama challenge. For the betterment kufunika change. You make a mistake, you've been undead. So kambiri ni kunkala steady. Ukagwa osa zioneramo. Nyamuka zikunkumule. Osa yopa kupunzila leseni. Ndaba vili vonze vichitika na lizoni. Opportunity kabuela isebenzese. Na manja ya vili osa igwese. Tanyo onzi into wisdom. Success is a kukonga pakomo.
Super super natural woman. 18 nights when you do it. Na mayo panga plani. Na mayo panga plani. Mama Victoria. Mama Victoria. Victoria Gafari Mani. Wanza, wanza, wanza. Victoria Gafari Mani. Wanza, wanza, wanza.
Zikomo ndine mwana wapa komo.
Wanza, wanza, wanza.
Kuni polisi ya mwenze kuni menya nkonyo. Mwenze mwenye kuni uza ati. Ati teya matu kuvoisi ya mbuye. Mvela mao yo kuchosa kuvoipa. Pitiriza na maganizo ya mushe. Murungu azafaka po kwanja. Nikumbukila nenzeli mufana. Nenzona munga imwe muni zonda. Kine kansi ndi mwe muni londa. Mwenzo nikonda. Ntawizina mwenze kunipasa kefyu. Mwenzo kalipa nikafeluka examu. Kunisakila nikaenda kumadamu. Kafuno nisambika yenzeli ninkondo. Kunipirikisha kuzunguru kanyumba.
Nice when you do it, Na mayo panga plani. Na mayo panga plani. Mama Victoria. Mama Victoria.
Remember where you come from. Zambian music promise.
Victoria Gafari Mani. Wanza, wanza, wanza. Victoria Gafari Mani. Wanza, wanza, wanza.
Kikomo ndine mwana wapa komo.
Wanza, wanza. You taught me that I'm supposed to be good to the people. Maintain myself and be humble. Oh,